intombi nomkhitha umhlokwelanga lume kuseni ungazinyathi ubunjwe ngomfanekiso kandikhoyo mnandithi zihloniphe baza kujongela phansi ungabavumeli thathiintolo zakho jonge phambili ndasalwa ninjim ndandisiboni nirongo 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 ndasalwa ninjim ndandisiboni nirongo.